A speaker will now ask you some questions about the newspaper article you've just heard. There'll be a pause to allow you time to respond, and then you'll hear the correct answer. Repeat the correct answer.
Watu wangapi wamekufa katika ajali hii?
Watu 31 wamekufa katika ajali hii.
Basi liligongana na kitu gani?
Basi liligongana na treni.
Ajali hiyo ilitokea wapi?
Ajali hiyo ilitokea Bara Hindi.